mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Nitwa Niyongabo Emmanuel nabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Nashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga. Nasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome, ba Nadia, ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa. Nasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda ka Gitumba. Nasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara. Nganasuhuza onkere wanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahegereye mu murenge wa Nyamabuye uyitwa Munyaburanga Polo. Anasuhuza n'umudamu we bita Kamire Rose. Anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Private Vocation Training Center harimo Rade Emmanuel, harimo Ofisi Maurice. Suhuza mukuru wanjye abakuru wanjye aho bari hose. Ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Nkubone. Urakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde akazi keza.
Yego, nawe urakoze cyane, Imana kandi nawe guha umugisha.
Mukuru ndagushimiye, tusangire.
Tari kumwe mu jumba mwiza kugumenyana. ndakugukunda ni byagaciro mana ngubone
Susuruke ni hano ku ijwi rya America buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com
Nyambazi Jean Paul ndi mu majyaruguru mu Ruhengeri ukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya America turakunda cyane uburyo timu bitugezaho kandi birimo umwuga cyane
ndagushimiye pe
ndashaka kuzanye twabanye muri primeri aho neze ngango muri segonderi nyasovu muri kaminuza n'inshuti zanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi aho ndi hano majyaruguru musanze ndagusuhuza cyane inosa jean paul mugenzi wanjye janvier wo mu rwankeri ndagusuhuza olivier n'abandi bantu inshuti zanjye bose twabanye muri segonderi mbifuriza ibihe byiza bamenye indirimbo yitwa usingizwe iteka ya korari umusamariya mwiza i Nyamirambo.
Ye Jean Paul, urakoze rero umunsi mwiza.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego twese nk'abitsamuye.
Nitugerayo
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel, Mukandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior 6 heg ku kigo cya JS Kabase Gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Kizimana Eric, Marita ndetse n'abandi bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Niyonshuti, ndetse nibagiwe na Perese watuyoboye ku kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje, ndetse na Niyomugabo Elia wigisha kuri icyo kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje. asuza ndetse no mushiki wanjye barereye mu karere ka Gatsibo ari we Francine uhereye aho bita Igakoni ndetse n'undi barereye mu karere ka Konzo umurenge wa Rukara Irere Josiane n'abandi bose muri rusange basengera imukarange nabo kuri paruwasi ndabashuhuje iherereye mu karere ka Kayonza naho Nyakire Thomas Kamendi ndagushuhuje
ndagushimiye cyane yego
yego murakoze indirimbo mbatura indirimbo ya do Kigali yari yose mwabona yazabashimisha murakoze
ushatse kuvuga kora do Kigali
yego
Jesus Cristo, mando te ver.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukanda handitse ibiganiro urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene mvuga mu karere ka Gakenke ariko ubu ngubu ntabwo ariho ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro I Gikondo. Aba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke umudugudu Nyirugendabari umurenge n'icyaringo karere Gakenke intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'impara yitwa Muntegetsiki nkaba nshaka kwitura abantu bari nkaba nshaka kwitura umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke n'umusore witwa Musengimana Theogene uri I Musanze mu mujyi wa Musanze majyaruguru y'u Rwanda na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke akaba ari umuyobozi w'akagari n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado na padiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Aba nshaka kwitura n'undi musore uri hano I Gikondo witwa Jerome n'umuyobozi wa Mariya n'umuyobozi w'umudugudu wa Mariya mu ya gatatu witwa Kizera Elia. Urakoze akazi keza.
Yego nawe umunsi mwiza protoje urakoze.
Yego.
Nge naragowe he
sina kubira
Bamba mizariba Bata maleni mamba
Nibati kirejuke kwera no kwira ura Ako kanya baraza Reka sina kubira
Bamba mizariba Bata maleni mamba
Muriga chacha we rura kicha Na kamiri niko nyishi yukusa
Baranda wabinu nunguramo
Pegisha no
Nakunda kandi ngakundwa namwe mwese